Confessions. Uni hear this.
When I'm tempilu tikowa, ushale ngivike lanjalo, ngiphendula njalo. My Lord, jalo. Noma ngihambe kodini lo thunzi lokufa. Angikwe saba, ngoba yena ushale na, ushale na. Izinto zomhlaba ngizenzile, izinhlungu abantu ngibavisile. Hambile ngikhuziwe ngifile, manje ngifuna ukula ngibe yindoda now. Izinto zomhlaba ngizenzile, izinhlungu abantu ngibavisile. Hambile ngikhuziwe ngifile, manje ngifuna ukula ngibe yindoda now. Jalo, jalo, ngihlala ngithandaza.
Lord, are with me.
Umeliwa.
Lord, are with me.
Kolelizono za.
Lord,